gendo robula mulolu kamwe mwenyo mwatu buizo kucha na wazanyo elofu mitilize obanga benyu miabili moku dieka katusabe nyomu kama katonda atuwe obula mogu takwawo kubanga bensi temuli temuli musupu na kamu subira kutuka mukulu subira kulaba kukatonda subira kuimba luimba oraba bali baba wangute subira kutuka mukulu subira kulaba kukatonda subira kuimba luimba oraba bali baba wangute ngamba zo kulaba kukatonda nitandikira okumagamaga nonye abenganda nemikwano abo abali baba wangude walibera onyabo kuswala bwesiri kulaba gwomwana wa chachi eyalina eddoboozi lya kawoowo eryeggono osani ddobeewo suubira okutuuka mu ggulu suubira kulaba ku katonda suubira kuyimba luyimba olwaba bali baba wangude suubira okutuuka mu ggulu suubira kulaba ku katonda suubira kuyimba luyimba olwaba bali baba wangude jangwe no tugende musempye tukulo kuchira kapyata obulungi bwayo sirina ngeri ya kuchi gerageranya yangu wankwe kugamba togezako kusubwa yita weno tugende kwe ekule kava mchejo yangu wankwe kugamba togezako kusubwa yita weno tugende kwe ekule kava mchejo
yangu
yita weno tugende kwe ekule kava mchejo
enaku yenso jiwone
yita weno tugende kwe ekule kava mchejo yita weno tugende kwe ekule kava mchejo yita weno tugende kwe ekule kava mchejo.